Zondomana
2021
Zondomana
BPF Chape
Zondomana
Nakateka watu
Zondomana
Ibacha Gwarungu
Zondomana
Zo
Zondomana yeah yeah Zondomana Zo Zondomana yeah yeah Zondomana
2021
Zondomana
BPF Chape
Zondomana
Nakateka watu
Zondomana
Ibacha Gwarungu
Zondomana
Rungu Witina
Witina
Rungu Witina
Witina
Formula
Chalo wali pianga
Lungu
Chalo wali wamia
Lungu
Chalo wali wamia
Lungu
Chalo wali pianga
Lungu
2021
Yove
Again
Yove
Zondomana
Nakateka watu
Zondomana
Ibacha Gwarungu
Zondomana Zo Zondomana yeah yeah Zondomana Zo Zondomana yeah yeah Zondomana
2021
Zondomana
BPF Chape
Zondomana
Nakateka watu
Zondomana
Ibacha Gwarungu
Zondomana
Heba Anjenja
Anjenja
Heba Njenjenje
Anjenja
Heba Atina
Atina
Heba Atutuma
Anjenja
2021
Alusa
Afuti Alusa
Alusa
Alusa na Alusa
Alusa
Akawa wawa
Wa
Akawa
Wa
Akawa wawa
Wa
Akawa
Wa
Akawa wawa
Wa
Soja Alimbe
Alimbe
Soja Alimbe
Alimbe
Komanda Pamozi
Pamozi
Soja Pamozi
Pamozi
Kateka Wachalo
Zondomana Zondomana
Iwacha Gwarungu
You cannot change a striker who is calling. Neither can you change a government that is delivering. This is not time for experiments. This is time to vote for PM. Vote Lungu for continuity.
ZamiMusicBlog.co